Oyo yali ndegeka ya Katonda okutonda Adamu ne mukazi we
babere babiri okumale banga deni mwadeni mu mirembe
watyo n'abawanne ekiragiro bazaale eseeno bagijjuze
enteekateeka yali nnungi kale essanyu ne libaawo
omukyala n'aleka nga bakadde be ne yeetaba n'oyo gw'afumye
anaayitibwa mwami n'omukyala ago ge maka agatuukiridde
obadde bw'omukumala akaseera nga tewali agamba
obadde bwesigwa mu Katonda weebale naye takwiye
ab'ebigambo byabwe nga bafubye okwogera
mugumidde bingi ne mubaawo era Katonda mwatu abawanguza olwaleero hambaga mazima twalulinda lutuuse mweyagaleko olunaku luba lumu terudda atani abagamba Yesu alangirira kabaka waffe olwaleero ssanyu buwanguzi ye mukwano gwo era gw'olonze mu bangi mu budebude olwaleero hambaga mazima twalulinda lutuuse mweyagaleko olunaku luba lumu terudda atani abagamba Yesu alangirira kabaka waffe olwaleero ssanyu buwanguzi ye mukwano gwo era gw'olonze mu bangi mu budebude
sensonga
endagaano gye mukoze wamma mulwatu muginywezenga
abeere nammwe amazima emirembe n'emirembe
mubeere n'amaka agoolesa ekitiibwa ensi ebayigireko
musajja wooyo omugonderanga obanga n'empisa lubeerera
obeere mukyala eyeegombesa ofune okuganja
naffe twebaza nnyo Katonda
ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza oyo atandisa obufumbo olwaleero hambaga mazima twalulinda lutuuse mweyagaleko olunaku luba lumu terudda atani abagamba Yesu alangirira kabaka waffe olwaleero ssanyu buwanguzi ye mukwano gwo era gw'olonze mu bangi mu budebude olwaleero hambaga mazima twalulinda lutuuse mweyagaleko olunaku luba lumu terudda atani abagamba Yesu alangirira kabaka waffe olwaleero ssanyu buwanguzi ye mukwano gwo era gw'olonze mu bangi mu budebude olwaleero hambaga mazima twalulinda lutuuse mweyagaleko olunaku luba lumu terudda atani abagamba Yesu alangirira kabaka waffe olwaleero ssanyu buwanguzi ye mukwano gwo era gw'olonze mu bangi mu budebude Yesu alangirira kabaka waffe olwaleero ssanyu buwanguzi ye mukwano gwo era gw'olonze mu bangi mu budebude Yesu alangirira kabaka waffe olwaleero ssanyu buwanguzi ye mukwano gwo era gw'olonze mu bangi mu budebude.